Dear, dear, the baddest man, dear, dear.
Javi Beats, exclusive.
Dear, nothing to something, nothing to something. Dear, nothing to something, nothing to something. Dear, nothing to something, nothing to something. Dear, our do them. Alexi ndio mtasu na jua buruku na nja. Time is money so angalia masa. Usije ukapoteza izo hela ataka. Sina credo mtu wangu nda kuhala. So sinivutie tenze mini vutie tu waya. Uningizie kwa keja nipate stima ataka. Nimulika bora inatoa mwangaza. Iyo light itanishine kasta. Bado tunafly, tunafly, bado tunafly, tunafly, bado tunafly, tunafly. Hi, bado tunafly, tunafly, bado tunafly, tunafly, bado tunafly, tunafly. Hi. Pole pole ndiyo mwendo jo, sina haraka. Enda mbio wone ukipata ajali. Saizo nyuki natengeneza asali. Mina andika mamistari. Wewe, tunakuchimbia kaburi. Sia tinini, sina kiburi. Tuungane ndiyo kesho jo, kuwe kuzuri. Inua mkono yako juu, kama mwavuli. Bado tunafly, tunafly, bado tunafly, tunafly, bado tunafly, tunafly. Hi. Bado tunafly, tunafly, bado tunafly, tunafly, bado tunafly, tunafly. Hi. Hii story ni touching, enda Google fanye searching. Wangapi wame make it yet walikuwa nothing. JK Rowling, Richard Branson, Roman Abramovic, Nick Woodman, Mark Zuckerberg. Tuna fly, East Lando, tuna fly, Westie, tuna fly, Alexin, tuna fly, bado tuna fly, tuna fly, bado tuna fly, tuna fly, bado tuna fly, tuna fly, hi, bado tuna fly, tuna fly, bado tuna fly, tuna fly, bado tuna fly, tuna fly, hi. Alexi ndio mtasu na jua buruku na nja. Time is money so angalia masa. Usije ukapoteza izo hela ataka. Sina credo mtu wangu nda kuhala. So sinivutie tenze mini vutie tu waya. Uningizie kwa keja nipate stima ataka. Nimulika bora inatoa mwangaza. Iyo light itanishine kasta. Bado tunafly, tunafly, bado tunafly, tunafly, bado tunafly, tunafly. Hi, bado tunafly, tunafly, bado tunafly, tunafly, bado tunafly, tunafly. Hi. Fly kama eagle, fly kama nyonde, fly kama Batman. Yeah, ikiwezekana pia. Fly kama Superman.